tumeko pene bana kapapura umano no mulagire shwaniko atena ofuo sambieko custom na kuenda giriro tatera na kubawa sangwao mwakubula ekango yambuka usaluni omulungi jakolena era bobo musanzo mukamba ntina sobero ebikambo oya tabazo munkuli zera ntita abantu okweyisa batyo batabuse nnyo bandibaddeko n'abalala abeunaira ne bataba mikwano gyange ddala ddala estani onasora okutabaasa kyobukyayi kulye wabuganya okwagala nze saalina musango gweye okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye zizaali ngambo mbadde mwagala njamwagala omuntu wange ono mwagala mbulira njamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo okwenkuwakanya sirina musango gweye ave ku mambo era bw'oba omusanzu omugamba ku ky'okwetonda sitidde tewaba waliwo ekyekakasa naddala mu ekyo ndi musobya ensobi zikolwa bantu balamu ne zigonjoola abantu teziramulwa bwe zityo kijambula mu nsi teryatuukiridde bwe nti ebbaluwa mpandiika wakati mu bwetowaze ataggululeko ku ndowooza nze sirabawaawo nsonga nnyo kyenye ekyo kyasingiridde atyemula atya bwatyo gwakawala ng'ogwakalenzi gukyamuliwala nsabye bw'omusanga omugamba situsisinkane mwewantu eneewaffe obanzijewe tunyonyolegane muntu ku muntu ambuulire nange muyitiremu siragidde bulagizi nsabisa ddembe kubanga nze nkyamwagala bakyamwagala omuntu wange onomwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo gwenkuwakanya asirina musango kwe ezo zaali ngambo mbadde mwagala ankyamwagala omuntu wange onomwagala mpulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo gwenkuwakanya sirina musango kwe ave ku mambo izuzali mambo kyolaba otya nimwetegefu okweyogerako kuba kyannanga sikimanyi ate mpulira nkyamwagala omwana nammwe mumumanyi kyaggwa n'ensalawo ate ku ssaawa n'evannyuma omulungi bakyamuddemu ajja kuba akoze bubi abeera alimba ye bwe twattaka okwesi gangana Lala yanta ya balala Nene marizo yomu Nangumi angala ila Aoneta vila imba Mwenchomba tensa bausavi Teranga ngamba Siwaliza kubanga tomanya Wandiva okenge yendala Emitima kitu chuka chuka Etusara omgezi ya ukana Wakati mukumalira Emitima kisara wengeri mbya Na imbono ncha mwagara Bate mwagara Umuntu wangono mwagara Ulira ncha mwagara Okuneta mwatia limbanyo Nukusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izuzari ngambo Oh, mbate mwagara Nancha mwagara Umuntu wangono mwagara Mpulira ncha mwagara Obuneta mwatia rimba nyo Nukusara okwe kuwakanya Siri na msango kwe Izuzari ngambo Tumono mugamba Desikwe murundyo gusose Minopyo viravalunye Jimu utondo kushaibwa Olavensi ya shao mununuzi Awatari musango Ne mugalulire nyondo Nange wachika kasanja kugema Mukama ya soko kugemura Nebuchate nga gavulula Ya chuse mirembe Habamu netubisi wembera Ngate yomulala Awa wafunite mirembe Siuli mutono nchabera bubi Na yebe mirembera Sebatero kumbe ya kea Mbaba shara mbadivaga Na yekuono sirina msango Nina mwete gefo kweyo girako Kubacha nanga sichimanyi Nukusara wakwe kuwakanya Sirina msango kwe Afeku mambo Bamparisa Bankonjete Zirambu sausa Wakaka santi andekulira Mazima karese ngambo Wacha maririra Okutugente gekesi batyo Oh, I don't know